kwana mazegele boy. Supega means benga. Oya, mwanzo nilizama kwa demu wa Facebook, nikavunja kibubu, jebu henezi kumbe ndani ni jibuku, nikalishwa mapupu kwa status, viuno vingi mara pozi na picha za utupu, kavishwa jezi kitete kashindwa kusakata kabu. Oya, jaga master for me,
jaga master for me,
wali mandondo,
wali mandondo,
sikai mwishoni
makibenja huko,
sili makombo,
sili makombo,
mapenzi haya ni tesi, niko bize na maokoto, unakesha unamuwaza mweza kwana ma-
Zima.
Cheza bila formation,
bila formation.
Weke ni duara, minataka niwa commission,
niwa commission.
Sina service road, na wapitisha matopeni
kwenye matopeni,
mzige wa kwenye fuso, minabeba kwa mkokoteni. Ai. Oya, jaga master for me,
jaga master for me,
wali mandondo,
wali mandondo,
sikai mwishoni
magibenja huko,
sili makombo,
sili makombo,
mapenzi haya ni tesi, niko bize na maokoto, unakesha unamuwaza mweza kwana kwa makopo.
Zima.